amad.unaux.com.
Ndinali kuikuputo kweni kweni kufumu falao na polisi donjera za moto monga ngatika polo wao kunalizi mtuzo wao zopo zoma katichitia kukira chito mamao masana pakazi wakulo kulifanzi yoko melea Mukopa ikuputu, kulifanzi yopondereza Mukopa ikuputu, koma mazi somo za mulungu Ine ndabwe lako, moti kuya pirale Paka kare kare, sine kapolo wao Isima hiviki tori, tori Isima hiviki tori, tori Isima hiviki tori, tori My victory, glory. Nendi lake ni joy, ni joy, joy, joy. Sono ni lake ni joy, ni joy, joy, joy. Sono ni lake ni joy, ni joy, joy, joy. Sono ni lake ni joy, ni joy, joy, joy. Kumwe na chokera ni kutari, na jamaka kandi futari. Zintu zikandi futari. Kumapano zina sitani Hakati siza punzira Hakati siza kwatira Hakati siza tukuka Mui wanga usindiza futika Kulifanzi yoko melea Mukopa ikuputu Kulifanzi yoko ndereza Mukopa ikuputu Koma mazi somo za mulungu Mune ndabwe lako Moti kuya pirale Paka kare kare Sine kaporo wa It's my victory, joy. It's my victory, joy. It's my victory, joy. It's my victory, joy. Let me enjoy, 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 enjoy. Solo ni lake ni joy, enjoy, enjoy, enjoy. Solo ni lake ni joy. Enjoy, enjoy, enjoy. Solo direk enjoy, enjoy, enjoy. Kumi na chokera ni kutari, na jamaka kandi futari. Biye direk enjoy, enjoy,
enjoy, enjoy.
Unalizi ntuzo wao, zopo, zoma kati chitira, kukira chito mama.
Now run red music from Amad.unaux.com.
It's my victory.